music block.
Send Vincent Magda. Yo, can't do, I got you.
MB's generation.
Sim brother.
DJ Zengama.
Never forget. Never forget.
Take your time.
Never forget.
In this life.
Never forget.
Send that time, man. Cause if wife is a mamu life, yan. Shile kele shoku viki shafi effort. No kubombe shadi atwa terostoti. Nalimona po mtu kuhunda. Chakubibi mafilo kukula paka punda. Nilimu easy for the perfection. Na moze muli wrong unchaira to correction. Mfilo kuichitia prepare. No kuishiwa game weyo ndie tea. Nikazi pekanya ndie pilinga chite proceed. Kwa mene sinifuna nipota amo repeat. Nangula regret.
Never forget.
Take your time.
Never forget.
In this life.
Never forget.
Take your time.
Never forget.
In this life.
Never forget.
Efe shifuafia kulusa. Gana butukisha kutifia mposa. Step by step unde donsa. Making a shoe anapanga izi mposa. Nangu chinga washani, leta tindaweko. Mulaifi andi ineko. Nisi wapena inili na kozi lili na go. Niza taking a time yanga yonse ne for sure. Nangefya kubili mafyanshi. Bola ni panshi, there's no need for rush. Efirili ashi, bola stunga chite crush. No miss a chance, ya mene limu manja.
Never forget.
Take your time. In this life.
Never forget.
Take your time.
Never forget.
In this life.
Never forget.
Zambianmusicblog.co.